ZWAP.com.
Ukipishisa panumba yakwa kutudelelo kunumba wayamba kale twatampo kumpwa maria shayo na kupapata wintu alisha kujeli. Life ni kala ni danger, vintu vambira pa vini challenger. Holo na esa bwanji kubaza, zizi makwana ni kazipendia. I think mavuto ni tendia, matumba ya zafu ni komendia. Hapa soma dia mafuno yendia, koda kiniko pa kale ya jendia. Mona
wala ntu wala mkweshi wa ine
Musale
Nebo shakumani na ine
Musale
Usokanda pa shile suma matumbo. Dacha wa menga tuatampa malumbo. Muchishi tuwala uposa pa window. Usheji shupira pa ushe nindo.
Odini odini
Nindo.
Odini odini
knock, knock, knock.
Please please leave ilani zanga ndegorego jini.
Yeah, yeah.
Uva wa mara.
Yeah.
Tizava nanjara.
Yeah, yeah, yeah.
Mazumara.
Yeah.
Sivindu madara.
Sweet. Pase gozanga, chasing your round in the plan. Pase gozanga, chasing your round in the plan. Please, please give me my paper, what's mine? Pase gozanga, chasing your round in the plan.
Diwe fere go mane yanga, diwe fere go stata yanga, diwe fere garapo kanga. Nina mabanja kunyumba, diwe fere go stata yanga, diwe fere go mane yanga, diwe fere galapo kanga.
Ukipishisa panumba yakwa kutudelelo kunumba wayamba kale twatampo kumpwa maria shayo na kupapata wintu alisha kujeli.
Venivera pasini zabisa na kumutima wani nanisa. Siuo na tapa ningo luisha na evela ndilo tafuno pisha. Awe posa levu tako wina muliza tu wayamba noina. Gani chobu isoke unga pishe malinga tafola tizafu na kuina. Tawlefu wano kuselo lindui mushe posi mulefu watula ndile kui. Kabililo mulibamba, lelo kwalaba kwene mibamba. Kari suvela veneti kamba, chione ka umvele la pankanda, so umvele.
Odini odini,
yeah.
Odini odini
knock, knock, knock.
Please please leave ilani zanga ndegorego jini.
Yeah, yeah.
Uva wa mara,
yeah.
Tizava nanjara.
Yeah, yeah, yeah.
Mazumara,
yeah.
Sivindu madara.
Sweet. Pase gozanga, chasing your round in the plan. Pase gozanga, chasing your round in the plan. Please, please give me my paper, what's mine? Pase gozanga, chasing your round in the plan.
Diwe fere go mane yanga, diwe fere go stata yanga, diwe fere garapo kanga. Nina mabanja kunyumba, diwe fere go stata yanga, diwe fere go mane yanga, diwe fere galapo kanga. Nina mabanja kunyumba.
Ukipishisa panumba yakwa kutudelelo kunumba wayamba kale twatampo kumpwa maria shayo na kupapata wintu alisha kujeli.
Spark smiling on this Fred Mutonga Wala Kalandanya Music Promotions for my people everywhere. Tamangani.
ZWAP.com.